diegob.com.
Made beats on the beats.
Ibyo vuga ngo narasaze nukutarakunda ndabizi njyuza bimbaze nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho nkizi kuri rwose byakubaho sinumvaga ko nanarira undi zari nawe umoza urankunda maze nshira inyota ye mama y'amakoti niguriraga ubu sinkikoza no
manza kureba ibye
inshuti zanjye zose zihora zibaza ngo amalone wagiye aye batazi ku mwana nkunda yantwaye umutima yobe I love how she love me back look who razi gukunda yo yeah mama ibyo uvuga ngo narasaze nukutarakunda ndabizi njyuza bimbaze nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho
ukize kuri rwose byakubaho
yego bi
uri umuntu benshi barabyumva bakanenga k'iby'urukundo ari amacenga bakavuga ngo ndi kubeshya suko mbibona narakunze ndacyurama ariko sinigeze nicyuza kuko urukundo ari urwa mbere ubuki burarura iyo ufite ugukunda akakugusha neza ibyo uvuga ngo narasaze nukutarakunda ndabizi njyuza bimbaze nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho
nkize kuri rwose byakubaho
byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho
nkize kuri rwose byakubaho
yeah mama
diegob.com.